I've got a question to ask. Nani aliumba mapenzi? Nina maswali ya kuwauliza. Nani kayaleta mapenzi duniani? Swala la mapenzi linanipa mtihani. Nilimpata mpenzi nikampeleka nyumbani. Sasa sijui niliwaza nini mimi yani. Baada miezi sita yule mshenzi kisirani amenipa mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Oh, ni mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Na hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi. 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 Hatuwezi kuongeleshana. Hatuwezi. Misilani, siogi siendi kazini, pombe kali na kunywa nachoma maini. Ni mapenzi yanauma, nimefanya nini? Sina zali, nina nuksi kila siku mimi. Anavyonitesa mwenzake naumia, hapokei simu nashindwa kumwambia. Oh mapenzi, oh mapenzi, yananiendesha ya Rabbi naumia. Amenipa mtihani. Siwezi lala bila kulewa. Siwezi lala tena. Oh ni mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Hatuwezi. Hatuwezi semezana tena.
Siwezi kusemana.
Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi.
Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena.
Hatuwezi. Hatuwezi. Hatuwezi.
Don Essence.
Don
Wapi meneja KB.
Where?
Salimia Shadea. Salimia Tevinci.
The boss.
Talibu, Talibu, Talibu.
Lehe.
Salimia Ganesh.
Legend.
Amiri.
Dada unalana, ningelikuwa shangazi yako ningekufunda kulumagia.
Oe kaka,
oe kaka unalana, ningelikuwa mjomba wako ningekufunda kulumagia. Mama Dani, Mama Dayana unalana, ningelikuwa shangazi yako ningekufunda kulumagia. Meneja Made na Essence mnalana, ningelikuwa mjomba wenu ningewafunda kulumagia.
My 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 my
Bloody music on this one.